Ghost. Najua tunawakera, najua tunawaumiza roho, najua tunawakwaza. Natamani tapike nyongo, nyenani waze kututenganisha. Baraka za baba na mama zinatuimarisha, nyenani waze kututofautisha. Walishindwa marafiki kutuachanisha. Asehuba amenipa huba, burudani anaipata burudani. Huba amenipa huba, burudani anaipata burudani. Mwacheni anipende, kipenda na nyie siwafatili. Tuwacheni tupendane, ona mkipenda na nyie tuwaingili. Hatuwafatili. Picha ana nini nini, shasemaga visa vyake. Eti ni mbaya hana tisha, hanifai mimi, siendani na nyota yake. Inawahusu nini akinichiti, nini akinisusa, inawakera nini akinihonga. Asehuba amenipa huba, burudani anaipata burudani. Huba amenipa huba, burudani anaipata burudani. Mwacheni anipende, kipenda na nyie siwafatili. Tuwacheni tupendane, ona mkipenda na nyie tuwaingili. Hatuwafatili. Hatuwaingili. Ingili epika niroga.